Hello.
Haa, soo dhawo walaal.
Walaal, ii fur bal, waa, ii fur ee nader.
Inu ku fureen kuyaga?
Maa, ii caadi baad igu fureysaa, waa ii duwan.
Furo walaal, xidig lix todoba lix taabo. Xidig lix todoba lix, afar gees.
Xidig lix?
Todoba lix, afar gees. Hello?